ZLatestMusic.com.
Pawaji, nina wizi mati. Ya zama isa moya waka mezi ya buba kwa tasiki mua. Who makes me fall in love and make me feel what I can't explain, baby? What are you? A-R-I-E, you are. Babe, I stick for my heart, I'm sure. Remember what I told you, baby. Whenever you miss me, open.
Fale a winzi unosi. Upule fela zeneni bulezi. Nakubona lilato kapa. Utwa lilato. Kikava kala hao. Zawondo, timeto, sifateo. Nimandwe, kipeto. Ilunyaki ya hao. Serikali fuvezi ya kagilo. Kono nifani umeri ni wonanga inge kimatolo.
Baby you are.
Pawaji.
You come into my mind when I think of lover. Baby you are. The reason I experience the meaning of true lover. Baby, you are the one who was left by my side when them say it's over. Baby, you are, you are, you are. Baby, you are,
Pawaji.
You are.
Then I said, Kunisi ya piru ya kaoka loba. Kiwe ni hati size mwa marathon to believer. Laka chenu ni sichaba kile siku ziva wivu. Pire lavu ye faka chenu sejiva. Koluzwa niwe na kwa wana na haluto zivana. Na niwe na nilu salivana na mwangana. Neva kona kukupuma vana kukufaze nisi. Na kononi oha na kukukena mwangana. Nori kubona kuliwe na ozivana. Zavona ni osala kazi nikona ozivona. Chwali eneo bata kuli ni kusie na msie. Na nizivana niwe na netiniena.
Baby you are
Pawaji.
Who comes into my mind when I think of lover.